waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Dhakhtarku guud wuxuu arkaa dhammaan dadka qaba xanuuna kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa dhimirka iyo kuwa aan bixin iyo weliba dad raba inay isbaaraan oo keliya. Inaad dhakhtar aragto waxay u baahan tahay inta badan inaad waqti qabsato oo aad la ballanto, inkastoo haddii wax deg dega ay tahay oo aan laakiin naftaadu khatar ku jirin uu dhakhtarku markiiba qofka qaabilayo. Haddii dabcan ay tahay xaalad deg dega oo naftaadu khatar ku jirto, waa inaad ambulaasta ama 000 wacato. Dr Tony Bartoni oo ah dhakhtar guud oo fadhigiisu yahay Melbourne, sidoo kalena ah ku-xigeenka madaxa ururka dhakhaatiirta Australia, ayaa sharaxaya:
You can see a doctor without a Medicare card, however you will be expected to complete a private form or a private account for that treatment.
Dhakhtar waad arki kartaa adigoo aan haysan Medicare card, hase yeeshee waxaa laga rabaa inaad buuxiso foom gaar ah ama akoon lagu bixiyo lacagta dhakhtarka. Haddii aad haysato Medicare card, dowladda ayaa bixinaysa qarashka qaar ama dhammaan. Hase yeeshee dhammaan adeegyada caafimaadka Medicare card-ku ma wada bixiyo.
Essentially, any normal presentation to a general practitioner is covered by Medicare's rebate.
Aadiyan inaad dhakhtar guud u tagto waxaa bixiya Medicare-ka. Mararka qaar se adeegyada qaar ma soo galaan waxyaalaha Medicare card-ku uu bixiyo. Marka baaritaano ka hortaga oo mishiina lagu marinayo ama cudurro laga baarayo ma bixiso Medicare-ku. Sidoo kale qalliimada isqurxinta ma bixiso Medicare-ku. Marka adeegyada noocaas oo kale ma soo galaan waxyaalaha loogu talagalay in Medicare-ku bixiyo. Dhakhaatiirta qaar ayaa gebi ahaanba ku dallaca qarashka dowladda oo aan waxba ka qaadin bukaanka.
Where you don't have a Medicare card, you will always be expected to pay private fee for service. If you do have a Medicare card and there's a...
Haddii aadan lahayn Medicare card, waxaa lagaa filayaa inaad qarashka adeega adigu la baxdo. Dhakhaatiirta qaar ayaa bukaanka aan waxba ka qaadin oo Medicare-ka ku dallaca qarashka oo dhan. Nidaamkaas waxaa loo yaqaanaa bulk billing. Dhakhtarka guud waxaa loo arkaa arrimo caafimaad oo kala duwan, sida baaritaan in haweentu ay uur leedahay iyo in kale, in qofku caabuq hayo, xanuuno aan bixin, iyo kuwa maskaxda iyo weliba rabshada qoyska. Dhakhtarka guud wuxuu bukaanka u sii diraa dhakhtaro qayb gaara ku takhasusay si qofka ama ay u sii baaraan ama u daaweeyaan. Waad arki kartaa dhakhtar ku takhasusay qayb gaara adoo aan soo marin dhakhtarka guud, laakiin haddii taas dhacdo qarashka ku baxaya intiisa badan adaa la baxaya. Laakiin caadiyan dhakhtarka guud ayaa dadka u dira dhakhtarka qaybta gaarka ku takhasusay. Bukaanku waxay dooran karaan dhakhtarka ay doonayaan ama xataa waxay codsan karaan inay arkaan dhakhtar haween ah. Dr Bartoni ayaa sheegay in sababo kale oo dhakhtar loogu tago ay tahay in baaritaan guud la isku sameeyo adoo caafimaad qaba.
Maybe check for diabetes, for a blood sugar, maybe check for cholesterol, certainly a blood pressure check, certainly a weight check, certainly a discussion around...
Wuxuu qofku iska baari karaa inuu qabo sonkor, dhiig kar, cholesterol, iyo inuu fiiriyo culayskiisa. Qofku inuu sidoo kale kala hadlo dhakhtarka jimicsi ama cuntada ugu fiican in la cuno. Goobaha dhakhaatiirtu intooda badan waxay leeyihiin adeegyo ka bannaanka ah waqtiga shaqada ee caadiga. Haddii qofku dhakhtar u baahdo inuu arko xilliga ka dambeeya saacadaha shaqada, saacadaha shaqada kadib, bukaanku waxay wici karaan lambar 24 saacba la qabto oo talooyin caafimaad aad weydiisan karto. Adeegyadaas waxaa qabta dowladaha kala duwan sida federaalka iyo kuwa gobollada. Haddii xaalad caafimaad oo degdega ku timaada bukaanka, gobollada marka laga reebo Queensland iyo Tasmania, waxaa lagu soo dallacaa qarashka ambalaaska haddii aysan ku jirin caymis caafimaad. Dr Bartoni ayaa sheegay in aad hal mar oo keliya qarash sanadlaha bixiso inay habboon tahay si markaas markastoo ambalaas aad u baahato aan lacag lagaaga qaadin. Medicare-ka ayaa bixisa dhammaan xanaanooyinka bukaanka lagu siiyo cusbitaalada dowladda. Waxay sidoo kale Medicare-ka bixisaa 75% qarashaadka bukaanka uga baxa cusbitaalada sida gaarka loo leeyahay marka laga reebo hoyga, daawooyinka qofka loo qoro iyo qarashaadka goobaha dadka lagu qalo. Haddii aad Medicare haysato oo aad tagto meelaha emergency-ga ee isbitaaladu, waa lacag la'aan. Dr. Bartoni ayaa sheegay in turjumaad lacag la'aan ah oo telefoona ama isbitaalka gudihiisa la siiyo bukaanka aan luqadooda koowaad aysan ahayn af Ingiriiska.
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au/xariijin soomaali.